Fena kakati chimanyi bulungi tebulina gwe butaliza mutoba mukuru muvubuka mukadde munnabya bufuzi mukulembeze wa dini munnakibuga munnakyalo n'olwekyo tulina kukwatira wamu okusobola okubulwanisa
bana Uganda tukolele wamu tulwanise kirwadde kino kubanga kyaddala atera kita kolona faila si waddala atera hata bana Uganda tukolele wamu fena tulwanise kirwadde kino kigende tasa mikono mutaimanya engalo zinabe kombo kozesa sabuni owa sanitize so keep a distance atabisobola sigale waka temukola mistake nemuba banji munamba bwemube wamu kiretera obulwadde osasana nono bana Uganda tukolele wamu tulwanise kirwadde kino kubanga kyaddala atera kita kolona faila si waddala atera hata bana Uganda tukolele wamu fena tulwanise kirwadde kino kigende
waliwo buwuka bw'otalaba w'okwata ne otuula kankubuusa okubwewala emimwa gyo gibikeko kyeŋŋamba bw'owulira olusujasujja yita omusawo emimiro gye kyanze yita omusawo sonyiga kuluma oba okolola yita omusawo ezo ze sinkutomu
abotidde bwe ntidde ekirimusi twakitegedde obusungu bungi mukama kike twalidde kyokola twakitegedde ateekako masi kyonyumidde amazzi togayitako otulwanisa bulwadde naawe akiwulidde nga mbiro yo atategedde
bana Uganda tukolele wamu tulwanise kirwadde kino kubanga kyaddala atera kita kolona faila si waddala atera hata bana Uganda tukolele wamu fena tulwanise kirwadde kino
kigende abaana mubakumire wakate bazungazunga ekirwadde tekisaaga tekitaliza muto oba mukadde kati no twebeeremu tukola abasawo bye batugamba okusigala ewaka si kubonaabona otaasa bulamu bwo
bana Uganda tukolele wamu
Ashwana mia.